Ghetto Hip Hop College GHC Terab Sininja Nasimba Wabit Wakia mbili juu watatu tufuata mita fukuti na msadoki napenda sana kuda bata wajoku sahoku wapari yatahuti na Goliath sianguki na chue moja hata zeti ya milioni siki kanisa na mashahiri nto sadaka awapo kabisa wanye ujuzi nto mapacha sati msosi wapo sepu wa chumbi kitisiki hata chakula mi na yunga na fumbi nipo ghetto Baba si mtoto Kama sote watoto Mkubwa we mtoto Haina kibliso Ikwangu bonge na piko Sijafuwa mi Jezi yo komando Usinyompe kama haunipaka Shensi gani kisha koka Mwenzangu unajipaka madri Unanchekeshe sana Mr. Kishara Mwenzangu unataka kugombana Misi kujui Unataka kujuwana Aka mungu si hopi DH forever
Supply, because you part time tongue and touch it tight. We're bumping on the rest of man. They can but my is a man who's in a bed. I wanna know. Alright, keep up your game.
Wajini ya wangine Iyo sio kazi yangu Kwishi pisi na wangine Nazani ndoku tabi yangu Kuzera hukofu ya mtoto makosa kwangu Turudisha bila uruma ndo zitu wakipati jari Nziyo bukafu Ochoki na kunuka Nishaka juwa nika mtu fly ndo kana nyamba Tuki usafisha Kazi yake ni kuchafua Walai kana nikera kama ugonjwa wa mafua Tumijaza bato Messi na Ronaldo Tatiso kwa tumoto Tisha sawa ya msoto Ngoja ni kupasomo Pawa na regreso jerba isa tropo garo Skija isa uja gendo Isi ajabu panya kule lewa na paka Chaza nacho kitaka zishoro isi kukibato Kama nguruwe aramo sio kwa nini ure bato Nasimekana bato wachafu wabopi itaguru chafya
Nipo kero na supply Nikizi pata mtani ndajitai We babila me rasta man Nikiumba maji saman usini pechai I wanna know Keep up your game,
Shoot the line Nilumbika na wazo ya kusupply Maujanda skuzi na nyata pole pole Wana nita ninja Nakaza misuli kwa spidi za kiriku Yani toka ghetto money, this is how we do Unashindwa mahini, build the western football Sujifanya unajua achini buliza bupa Sekopi nini? How nani, how are you, let's start wako Ambayo ne mzani Niko kankara, wako msafara Mabweza na madu, wote wana batara Kito chango so computer Flash and memory card Ukijifaya kufanya, minafanya zaidi Gangsta, kipachi, kiei mtu wa zambi Mi gangsta basi ni nini, ukini ita mufta bambi Gawa kito maishe na kwenda vile Hakuna kazi kipachi na wasa pale Ukini hota manzangu na gonga bure Kipachi ninja na hota hapa na pare
Unique for command, nigga no talk Kipachi ya buta wazame
Nipo kero na supply Nikizi pata mtani ndajitai We babila me rasta man Nikiumba maji saman usini pechai I wanna know Keep up your game, Don't lie
Shit, yo Squeezy lazima mavi ya gonga chupi Upenda sipupenda the bigger salute of vipi Serop se kipaja mtu wa zambe ninja Shia, Ghetto Hip Hop College Yo sakoro mpinite Chata blink, chata machani Alex, yo metron gikalite Kelly machine, Bunga Yo, j'y sais qu'à tanga, hop, j'y trésor Ici, de cas, c'est tout A VIP Shit Ghetto Hip Hop College Yo, Gabriel, BNT King of a beat, yo Big up